Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 38 icyateye urugendo rurerure rukikiye. Iki gice gishingiye mu kubara igice cya 20 umurongo wa 14 kugeza kwa 29 n'igice cya 21 umurongo wa 2 kugeza kwa 9. Ikadesha abisirayeli bari baganditse hari bugufi cyane y'ingabano za Edomu, kandi Mose n'abantu bifuzaga cyane kunyura muri icyo gihugu bajya mu gihugu cy'isezerano. Kubw'iyo mpamvu boherereza umwami wa Edomu ubutumwa. Isirayeli mwene so arakubwira ati, dore none turi Kadeshi, umudugudu wo ku rugabano rwawe, reka tunyure mu gihugu cyawe. Ntituzagira umurima cyangwa uruzabibu tunyuramo, kandi ntituzanywa amazi yo mu mariba yawe, ahubwo tuzaca mu nzira y'umwami, twe gutambikira iburyo cyangwa ibumoso tugeze aho tuzarangiriza igihugu cyawe. Kuri iryo saba mu kinyabupfura babashubijanyije iterabwoba ngo, ntuzanyura mu gihugu cyanjye ntagusanganize inkota. Abayobozi b'Abisirayeli bongera kubinginga babaha isezerano rivuga ngo, tuzaca mu nzira nini kandi twebwe n'amatungo yacu nitunywa amazi yawe tuzakwishyura icyo uzacira, reka tuhace n'amaguru gusa nta kindi tuzahakora. Bongera gusubizwa ngo, ntimuzahanyura. Ingabo z'Abaedomu zashyizwe ku ngabano mu mayira aruhije, kandi n'Abaheburayo babujijwe gukoresha imbaraga. Bagombaga rero kugenda urugendo rwa kure bakikiye Edomu. Iyo abo bantu biringira Imana, umugaba w'ingabo z'Uwiteka yajyaga kubanyuza muri Edomu. Abaturage ba Edomu bajyaga kubagirira neza aho kubagaragariza inabi. Ariko Abisirayeli ntibakurikije ijambo ry'Imana neza, maze ayo mahirwe atagira uko asa arabacika. Aho biteguriye basabye umwami ngo abahe inzira aranga. Kuva aho baviriye mu Egiputa, Satani yakomeje kubatega ibisitaza mu nzira kugira ngo batazaragwa Kanani. Kandi kubwo kutizera kwabo, bakomeje kumukingurira urugi. Iyo Imana ibwiye abana bayo kugenda, Satani arabashuka ngo barakaze Uwiteka bashidikanya kandi bazarira. Ashaka gukomeza intambara, kwitotomba cyangwa kutizera, maze akabavutsa imigisha Imana ishaka kubaha. Abagaragu b'Imana bakwiriye kugira ingoga. Gutinda uko ariko kose bagize gutuma Satani abona igihe cyo gukora kugira ngo abaneshe. Abanyedomu bakomokaga kuri Aburahamu na Isaka. Kubwa Aburahamu na Isaka, abagaragu bayo, Imana yari yarabahaye umusozi Seyiri ngo ube uwabo. Nta cyagombaga kubabuza amahoro, keretse bakoze ibyaha bakitandukanya n'imbabazi zayo. Abaheburayo bagombaga kurimbura rwose abaturage b'i Kanani bari baramaze kuzuza igikombe cyo gukiranirwa kwabo, ariko Abanyedomu bari bagifite agahenge ko kwihana. Bagombaga kugirirwa imbabazi. Imana yerekana urukundo mbere y'uko ihana. Abisirayeli babujijwe icyo gihe cyangwa ikindi gihe kizaza kwihorera ku nabi bagiriwe ubwo bangirwaga kunyura muri icyo gihugu. Ntibari bakwiye kwibwira yuko bazagira aho bigarurira ku gihugu cya Edomu. Imana yari yarabasezeranyije umurage mwiza, ariko ntibari bakwiye kwibwira yuko aribo bonyine bari bafite uburenganzira ku isi, maze ngo bashake kwirukana abandi bose. Bagombaga kwirinda kurenganya Abanyedomu. Bagombaga kugura nabo bakishyura neza ibyo bahabwaga byose. Kugira ngo bagire umwete wo kwizera Imana no kumvira ijambo ryayo, bibukijwe muri aya magambo ngo, Uwiteka Imana yanyu yahahaye umugisha ntacyo mwakenye. Bari bafite Imana ikize ku bintu. Bari bakwiriye gutanga urugero rw'ihame rivuga ngo, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iyo banyura muri Edomu nk'uko Imana yari yabiteganyije, byajyaga kubera bari batuye icyo gihugu umugisha wo kumenya ubwoko bw'Imana no kuyisenga no kwibonera n'amaso yabo uburyo Imana ya Yakobo yakungahazaga abayikunda kandi bakayubaha. Ariko kutizera kw'Abisirayeli kwatumye ibyo byose bitabaho. Nanone bagombaga kunyura mu butayu kandi bakanywa amazi ya yasoko y'igitangaza batajyaga kongera gukenera iyo bizera Imana. Nanone ingabo z'Abisirayeli zongera kunyura mu butayu hasaga nk'aho habaciye intege cyane, bamaze kubona imyanya imwe n'imwe itoshye mu misozi no mu bibaya bya Edomu. Mu rugeregere rw'imisozi rwari rukikije ubwo butayu bubi, hari umusozi witwa Gahori, kandi mu mpinga yawo niho Aroni yajyaga gupfira akanahahambwa. Abisirayeli bageze kuri uwo musozi, Imana itegeka Mose iti, jyana Aroni na Eleyazari umwana we, ubazamure umusozi Hori, wambura Aroni imyambaro ye uyambike Eleyazari umwana we, maze Aroni ari bupfireyo asange ubwoko bwe. Kubara igice cya 20 umurongo wa 25 na 26. Abo bagabo b'abakambwe n'uwo mutoya kuri bo bazamukanye uwo musozi. Imitwe ya Mose na Aroni yari umweru. Ubugingo bwabo butakenyutse kandi bwabayemo ibitangaza byinshi bwaranzwe n'ibigeragezo birusha iby'abandi bose babonye gukomera n'ibyubahiro byinshi cyane umuntu yigeze guhabwa. Ububasha bwabo bwose bwari bwarongerewe, bwarashyizwe hejuru kandi bwarahawe icyubahiro kubwo gusabana n'Imana. Mu maso habo hagaragazaga ubwenge bukomeye, gushikama n'imigambi myiza n'urukundo rwinshi. Hari hashize imyaka myinshi bafatanya amakuba atabarika, ariko igihe cyari cyegereje ngo batandukane. Bakomeza kuzamuka buhoro cyane kuko akanya kose bamaranaga kari ingenzi. bazamukaga ku gacuri kandi mu buryo bubaruhije cyane, kandi uko bahagararaga ngo baruhuke bavuganaga ibyerekeye imibereho yabo mu bihe bya kera no mu bizaza, bakibuka uko bazerereye mu butayu. Mu kibaya hasi niho ingabo z'Abisirayeli zari ziganditse, ingabo abo bagabo batoranyije bari barakoreye umugabane munini w'ubugingo bwabo kandi babatambira ibitambo bikomeye cyane. Hirya y'imisozi ya Edomu hari inzira ijya mu gihugu cy'isezerano, igihugu Mose na Aroni batagiriye amahirwe yo kubona ku migisha yacyo. Mu maso yabo hari umubabaro bibutse icyabavukije umurage wa base. Aroni yari arangije umurimo yakoreye Abisirayeli. Hari hashize imyaka 40 igihe yari amaze imyaka 83 y'amavuko, Imana imuhamagariye gufatanya na Mose umurimo yari ahawe ukomeye cyane. Yari yararamiye amaboko y'uwo muyobozi ukomeye ubwo Abisirayeli barwanaga n'Abamereki. Yari yaremerewe kuzamuka umusozi Sinayi kureba ubwiza bw'Imana. Uwiteka yari yaramuhaye icyubahiro, yerezwa ubutambyi bukuru. Yari yaramukomereje muri uwo murimo wera ubwo yatangaga ibihano biteye ubwoba akarimbura Kora na bagenzi be. Igihe abahungu be babiri bishwe kubwo guhinyura itegeko ry'Imana, ntiyigometse cyangwa ngo yitotombe. Nyamara imibereho ye myiza yaratokowe ubwo yemeraga ibyo abantu basabye akarema inyana y'izahabu kuri Sinayi, kandi nanone igihe yafatanyaga na Miriam kwitotombera Mose. Kandi we na Mose bacumuye ku Uwiteka ikadeshi ubwo batakurikiza itegeko ryo kubwira igitare ngo gitange amazi. Aroni yagiraga amazina y'Abisirayeli ku gituza, yabwiraga abantu ubushake bw'Imana. Yajyaga ahera cyane ku munsi w'impongano atabuze kuba ariho maso nk'umuhuza w'Abisirayeli bose. Uburyo iyo nshingano yera yubahoga cyane nibwo bwatumye icyaha cya Aroni ikadeshi wari uhagarariye umutambyi mukuru wacu ukomeye gikomera gityo. Mose afite agahinda kenshi yambura Aroni imyenda ye yera ayambika Eliyazari uw'Imana yari yatoye ngo amusimbure. Ku bw'icyaha yakoreye ikadeshi, Aroni yambuwe amahirwe yo gukora nk'umutambyi mukuru i Kanani yo gutamba igitambo cya mbere mu gihugu cyiza. Mose yagombaga gukomeza kuyobora abantu akabageza ku ngabano z'i Kanani, ariko ntagereyo. Iyo aba bagaragu b'Imana bihanganira kutivovotera ikigeragezo cy'ikadeshi, mbega itandukaniro ryajyaga kuzaba hazaza habo. Igikorwa kibi ntigihindurwa cyiza. Bishoboka yuko imirimo yakozwe mu mibereho itagarura ibyatakajwe n'ikigeragezo cyabayeho mu kanya gato cyangwa no guhubuka. Ubwo abantu bitegerezaga inteko yabo nini cyane, basanze yuko hafi abantu bakuru bose bavuye mu Egiputa bari bashiriye mu butayu, bibutse urubanza Mose na Aroni baciriwe. Bamwe bari bazi iby'urwo rugendo rudasanzwe rwo kujya mu mpinga y'umusozi Hori, kandi ubwoba bwabo bwunzwemo no kwibuka ibintu bibi byababayeho kandi no kumva umutima wabo bashinja. Nyuma y'ibyo, abantu babona Mose na Eliyazari bamanuka uwo musozi buhoro buhoro. Eliyazari yari yambaye imyambaro y'ubutambyi, bigaragaza yuko yasimbuye se ku murimo wera. Abantu bamaze guteraniraho, Mose ababwira yuko Aroni yamupfiriye mu maboko mu mpinga y'umusozi Hori kandi ko hariho bamuhambye. Iyo nteko itangira kuririra Aroni no kuganya. Iteraniro ryose ribonye yuko Aroni yapfuye, inzu ya Isirayeli yose imara iminsi 30 iririra Aroni. Ibyanditswe byera bibivuga mu buryo bworoshye. Niho Aroni yapfiriye, niho bamuhambye. Gutegeka kwa kabiri igice cya 10:6. Ibihabanye cyane nuko muri iki gihe imihango myinshi yo guhamba umuntu wari ukomeye ihindurwa umwanya wo kwirata ibyo abantu bafite. Igihe Aroni yapfaga, hari abantu be ba bugufi babiri gusa bamuhambye. Icyo gituro cyari cyonyine cyahishwe Abisirayeli buheriheri. Imana ntiheshwe icyubahiro no kwirata ubukire no gupfusha ubusa umutungo iyo imirambo isubizwa mu mukungugu. Urupfu rwa Aroni rwibukije Mose cyane yuko nawe iherezo rye ryegereje. Yagize intimba iremereye mu mutima kubwo kubura uwo bafatanyije ibihe byinshi by'umunezero n'iby'umubabaro imyaka myinshi. Ubwo rero Mose yagombaga gukora wenyine, ariko yari azi yuko Imana ari inshuti ye kandi Imana ariyo yishingikirijeho cyane. Hashize igihe gitavuye ku musozi Hori, Abisirayeli baneshejwe mu rugamba barwanaga na Aradi, umwe mu bami b'i Kanani, ariko batabaje Imana ngo ibafashe, barabihawe maze abanzi babo bahunga intatane. Uko kunesha aho kubatera gushima kwabateye kwirata no kwiyiringira ubwabo. Bakomeza urugendo rwabo bagana mu majyepfo, banyura mu kibaya kirimo ubushyuhe bwinshi kitagira aho kugama izuba cyangwa ibimera ibyo ari byo byose. Barananirwa cyane kandi bicwa n'inyota. Nanone bananirwa kwihanganira ikigeragezo cyo kwizera no kwihangana. Kubwo kuguma mu ruhande rw'umwijima, bongera kwitandukanya n'Imana. Bibagirwa yuko iyo batitotomba ku bw'amazi yari yakamye Kadeshi, bajyaga kubabarirwa bakareka kuzenguruka Edomu. Birase bavuga ngo iyi Imana na Mose batahaba, bajyaga kuba baramaze kwigarurira igihugu cy'isezerano. Bamaze kwishyira mu kaga Imana itari yarabateganyirije, bagira ibitekerezo bibi byerekeranye n'uburyo Imana yabayoboraga, maze amaherezo binubira ibintu byose. Babonaga Egiputa iruta kwishyira no kwizana n'igihugu Imana yabajyanagamo. Abantu bavuga Imana na Mose nabi bati, mwadukuriye iki mu Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu? ko ari nta mitima tuhabonera akaba ari nta mazi kandi tubihiwe n'iyi mitima mibi. Mose yereka abantu neza icyaha cyabo gikomeye. Ubushobozi bw'Imana bwonyine nibwo bwari bwarabarinze ibayobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba burimo inzoka z'ubusagwe butwika na sikorupiyo n'ubutaka bugwengereye butarimo amazi ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera. Gutegeka kwa kabiri igice cya 8:15. Aho banyuze hose babonaga amazi, imitsima ivuye mu ijuru n'amahoro n'uburinzi bwa cya gicu ku manywa n'ubw'inkingi y'umuriro n'ijoro. Abamarayika babafashaga kuzamuka imisozi y'ibitare no kunyura mu nzira mbi zo mu butayu. Nta n'umwe muri bo wari wararembye. Ibirenge byabo ntibyari byarabyimbye mu rugendo rwabo rurerure, nta n'ubwo imyambaro yabo yigeze isaza. Imana yari yarabatsindiye inyamaswa z'inkazi n'ibikururuka bifite ubumara byo mu ishyamba no mu butayu. Imbaraga z'Imana zibakingiye, ntibari bazi ibyago bitabarika byari bibazengurutse. Kubwo kutizera kwabo basabaga urupfu, hanyuma Uwiteka yemera yuko urupfu rubazaho. Inzoka z'ubusagwe zari mu butayu hose zitwaga inzoka ziteye ubwoba kubw'ubusagwe bwazo bwatumagaho yariye habyimbagana kandi umuntu agapfa vuba. Maze Imana ibakuyeho kuboko kwayo kurinda, abantu benshi cyane baribwa n'ibyo biremwa by'ubumara. Mu ihema ryose hari abasamba cyangwa bapfuye. Kenshi imiborogo ya nijoro yamenyeshaga abantu yuko hari abandi bapfuye, bose babaga bahuze, barwaje, babaga barembye cyangwa barinda ababaga batararibwa n'inzoka. Ugereranyije n'agahinda bari bafite ubwo n'ingorane n'ibigeragezo bari baragize mu bihe byashize, byasaga nk'aho bidakwiriye no gutekerezwa. Ubwo noneho abantu basanga Mose bicuza kandi bamwinginga bati, twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Gusa hari hashize akanya gato bamureze yuko ari we wari intandaro y'imiruho n'imibabaro yabo, ariko ibyago nyabyo bije bamuhungiraho kuko ari we wenyine washoboraga kubavuganira ku Mana. Saba Uwiteka dukureho izi nzoka. Mose yategetswe n'Imana gucura inzoka y'umuringa maze akayimanika mu bantu. Abantu bose bari bariwe n'inzoka bagombaga kureba iyo maze bagakira. Iyo nkuru y'ibyishimo yaratanzwe yuko abari bariwe n'inzoka bose bagombaga kureba kuri iyo nzoka y'umuringa maze bagakira. Benshi bari bamaze gupfa. Maze Mose amanitse iyo nzoka ku giti, bamwe ntibizera yuko kureba gusa kuri icyo gishushanyo cy'umuringa byajyaga kubakiza. Abo bararimbuka kubwo kutizera kwabo. Nyamara benshi bizera iby'Imana yari yabateguriye. Abagabo, abagore, abavandimwe b'abahungu n'ab'abakobwa bafashaga inshuti zabo zababazwaga byo gupfa guhanga amaso yabo yari yararirembutse kuri iyo nzoka. Iyo abo nubwo babaga batakivuga kandi ari abapfa bashoboraga kureba rimwe gusa, barakizwaga neza. Kumanika inzoka y'umuringa byaje kwigisha Abisirayeli icyigisho cy'ingenzi. Ntibashoboraga kwikiza ubusagwe bwari mu bisebe byabo. Imana yonyine niyo yashoboraga gukiza. Nyamara kandi bagombaga kwerekana yuko bizeye iby'Imana yari yabateganirije. Bagombaga kureba kugira ngo bakire. Kureba iyo nzoka byerekanaga kwizera kwabo. Bari bazi yuko inzoka ubwayo nta gaciro ifite, ahubwo yagereranyaga Yesu. Kugeza ubwo abantu benshi bari bazaniye Imana amaturo kandi bumvaga kugenza batyo byarababeraga impongano y'ibyaha byabo ikwiriye. Ubwo Uwiteka yabigishije yuko ibitambo byabo bitarushaga ubushobozi iyo nzoka y'umuringa, ariko byagombaga kwerekeza ibitekerezo byabo kuri Kristo, igitambo gikomeye cy'ibyaha. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Yohana igice cya 3:14-15. Abantu bose babaye ku isi batewe mu rubori rwica rwa ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Ibyahishuwe igice cya 12:9. Ingaruka z'icyaha zica zishobora gukizwa gusa n'iby'Imana yateganyije. Abisirayeli bakijije ubugingo bwabo kuko bizeye ijambo ry'Imana kandi biringira imigambi yabateganirijwe kugira ngo barokoke. Nuko rero umunyabyaha akwiriye kureba kuri Kristo akabaho. Ababarirwa iyo yizeye igitambo cy'impongano. Kristo afite ubushobozi, imbaraga zo gukiza umunyabyaha wihana. Nubwo umunyabyaha atakwikiza, aracyafite icyo yakora kugira ngo abone agakiza. Yesu aravuga ati, "Uza aho ndi, sinzamwirukana na hato." Yohana igice cya 6:37. Tugomba kumusanga, kandi iyo twihannye dukwiriye kwizera yuko atwakira kandi akatubabarira. Kwizera ni impano y'Imana, ariko nitwe tugushyira mu bantu benshi bibwira yuko hari icyo bakora kugira ngo bemerwe. Ntibaratera umugongo inarijye ngo bizere yuko Yesu ari umukiza ufite byose. Ntidukwiriye gutekereza yuko imirimo yacu myiza izadukiza. Kristo niwe byiringiro byacu byonyine by'agakiza. Igihe tubonye gukiranirwa kwacu, ntidukwiriye gutinya ngo nta mukiza dufite cyangwa ngo nta bitekerezo byo kutugirira imbabazi afite. Muri iki gihe araturarikira kumusanga ngo dukizwe. Abisirayeli benshi nta bufasha babonye mu ntsinzi Imana yari yatanze. Bari bazi yuko Imana nitabafasha bazapfa, ariko bakomeza kwiganyira kubwo urupfu babonaga rutari bubarenge kugeza igihe amaso yabo yakanuraga ariko atabona. Bashoboraga gukizwa mu kanya gato nk'ako guhumbya. Nidusobanukirwa n'uko ntacyo twakwimarira tudafite Kristo, ntitukihebe ahubwo tujye twiringira ibyiza by'umukiza wabambwa akanazuka. Reba urakira, Yesu azakiza abamusanga bose. Nta n'umwe wiringira ibyiza yakoze uzarimbuka. Abantu benshi bata igihe cyabo mu bitekerezo by'abacurabwenge bashakisha impamvu batazabona, hagati aho basuzugura ubuhamya Imana yanejejwe no kubaha. Imana itanga ubuhamya buhagije umuntu bwa bifatizo ryo kwizera, kandi ibyo bitemewe ibitekerezo biguma mu rujijo. Iyo abariwe n'inzoka babanza gushidikanya no kutizera batarareba bajyaga kurimbuka. Ni inshingano yacu kureba, kandi kureba gufite kwizera kuzatanga ubugingo.